nze kati nafunye njogera njogera kimune ekyo kijja kugwa
kijja kugwa
tewali kitandika ne kitakoma bine birekana birekanira ki gane golia siyafa jinja nafunye njogera njogera kimune ekyo kijja kugwa
kijja kugwa
wali kitandika ne kitakoma bine birekana birekanira ki gane golia siyafa jinja bireke birekane bireke bitumbire bireke bibubuke n'ekyo kijja kugwa maze ebbanga ku nsi ndabye ebintu ebinene ndabye ebyeralikiriza ebityemula emitima waliwo ekintu ekijja teweebuuza kye kinonye naye nnina enjogere wange ndina ekyo kijja kugwa Goliyasi wantiisa nnyo naye ate wanswaza nnyo weewaana otya bw'otyo n'ofa ejjinja Manyi, era manyi,
manyi,
waggulu wa buli kintu waliyo Katonda.
Manyi,
kati manyi, era manyi,
manyi,
waggulu wa buli kintu wali asinga. Erinnya lye oyo ye Yesu, yani ye Yesu, Yesu. Abali na kusasula Necho chijja kugwa Omuntu wafane ba muzika Chiba chwede asigaza kuzukira
Necho chijja kugwa
Nebuduke misinde Chiba chwede osigaza kusiba Obwavu bwe bukulumi nnyo Beera n'essuubi osigaza kugaggawala Obwavu bwatuluma Embeera yatukabya naye twatereera Olaba naffe twatereera Danieli mu bunnya bw'empologoma Zaali nkambwe nnyo olaba n'ekyo kyaggwa Penina yajerega kana Yamukabya maziga na ye yasirika Oli yazaga
Yesu, 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 Yesu